One man arm, I'm in love. Don't pretend to care about all the things I have, baby. It's okay to share. I'm a bad man, dealer, sweetie vanilla. Wanna shoot them like gun shoot.
Umeni bamba mara, sifuru kuti kwako sei sina. Unanipanga mara, na vichenchere sina bari tena. Umeni bamba mara, sifuru kuti kwako sei sina. Unanipanga mara, na vichenchere sina bari tena. Taga homa, nisha furuga kote, ila kwako breki zimegoma. Umenishika pande zote, kwingine macho yanashindwaga kuona. Na acha furugu zote, wangu mwalimu nifundishe mikusoma. Sije ukasema no, utanijaza mawazo. Kwazi penzi lako kulikosa kwangu so. Oh hey, oh yeah. Tambua hilo, toka bango paka Nairobi. Imetikwa na mapenzi yako mwezio. Oh yeah, hey. Niaje buda, niaje waze. Nilie ni wamuri, nikija ulipoke. Niaje buda, oh niaje waze. Nilie ni wamuri, nikija ulipoke. Sina, unanipanga mara, na vichenchere sina bali tena.